Ja, dann geiles Rahmen. Ja, ja, ob ab im Tempo, woher da kommt, ja, weil. Du kommst ja aus der Welle, auf der Kutelle, dann kommt der Gott, der alle mit der Haare, mein Gott, ja, weil. Und dann geht da. Anything I can go and I jump and go in. Could try and see what I do, banana promise. Come in, I have got and go be stout, it's new gill. Could try and be got and go bang and open new gill. Babum Tempi, don't get any style. No scoop on a new waking song, I'm king and a spagel. Ungambela Pampi, Lulambu, Gutak Sazope. Wow, Shulup Nagila Bazak, Ungeneza Maket. Kanting Era Lunga, like me and Gakato. Number Pes Guaka, Wang Begingo, Sekand. Uspia Ben Kolete, I'm keep and go push his hand. I'm so when I saw a show, like I'm from Bang and Palma. Who picks you, need a steady thing, I'm meaning. Who shape his inside, forget so any food in Chevening. In Kabishu, look fucking time for whom fast and swing. Lepangi kalangi solo ga kalanga 60 Nanwa mkutwa Auna mfaza, auna luto, auna fago Nanwa mkutwa Auna mfaza, auna luto, auna fago. Yazi ngikwazi kudala usayinkonkona ngabo 86 ugqoke isikedi nakwintoyitoyi sikwipolitiki esaneyinwele ekhanda umsholozi manje awuqondakala usuyinyanga noma uyikhoyikhoyi ngokambamba kwi-industry mele uphandle wahlula ukudayisa igolide wadayisa uzakwe ngudr Mthembu sengibonile kwena ingqondo encane waphuma isipeti uveza khona ukuthi usase ingane jamani ngicela ukubuza wayo ungenza ingoma uwedwa usabani kaman sudumile irasa kugcwela inhlabathi angani ubrush inkomo wena ujike ungayihlabi awuyazi mina ngithinte ngihlabe plaza ikhaladi ingoma zakho ma ngilalela ngiyazela ugcina namafitsha ngoba amawedwa uyabheda ma nginqunu ngibheka izinqa zami ngibona wena ugqoka amakhavela kodwa irasta lutho ukugezwa nanwa mqutshwayo awunamfazi awunalutho awunafako nanwa mqutshwayo awunamfazi awunalutho awunafako. Ngibuyile ngempela ngiyabonga khonkolo ngebhithi mzukulu ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kenele ngempela imnandi ibhithi yakho ngiyabonga ngiqhubeke ningisapote ubaba uMthembu awuzwayo.